ya mireme bantu basinze byawe mu banka tubona bakunyirira kamba tuli kubunke fene tuli na mireme bantu basinze byawe mu banka tubona bakufurumula.
Fendero, tu tuli na mireme, bantu basinze byawe mu